Hello.
Kamata, kamata, pata jimbi kapa. Kanyaga, 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 hapa kali kapa. Lewa kuna 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 gomari na beng tunaba. Waipanda boda boda suyo kachelewa nekuba. Everybody now, bounce. Binda mugongo now, bounce. It's a party time now, bounce. Can you show me what you got? Bounce. Everybody now, bounce. Binda mugongo now, bounce. It's a party time now. Can you show me what you got? Kime nuka kilaba, watu wanajimwaga. Kime nuka kilaba, cheza kwa kuji nafas. Yeah, ruka kikomando, hey, bebe ananado. Yeah, kime nuka kilaba, yeah, cheza kwa kuji nafas.
Mi simo, chezo simkanya gemwenzio. Watoto wa ilala kino, ukunga buguluni mbaka mbezi. Pani kitu gani? Kupati mbaka moni kuna shida gani? Pani kitu gani? Kupati mbaka moni kuna shida gani?
Ashino wanama.
Cheza kisha. Cheza kisha. Cheza kisha. Cheza kisha. Pinda mugongo now. It's a party time now. Can you show me what you got? Everybody now. Pinda mugongo now. It's a party time now. Can you show me what you got?
Kime nuka kilaba, watu wanajimwaga. Kime nuka kilaba, cheza kwa kuji nafas. Yeah, ruka kikomando, hey, bebe ananado. Yeah, kime nuka kilaba, yeah, cheza kwa kuji nafas. Kime nuka kilaba.